waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
An ku bilaabo xubinta isboortiga, horyaalka kubadda koleyga dalka Soomaaliya xilli ciyaareedka 2023 ayaa si xiiso badan leh uga soconaya garoonka kubadda koleyga lagu ciyaaro Wish ee Kasluujino degmada Cabdulcasiis ee magaalada Muqdisho. Kulmadii ugu dambeeyay horyaalkan ay ka qayb galiyaan ilaa 7 kooxood oo heerka koobaad ayaa waxay natiijooyinkoodu noqdeen. Kooxda kubadda koleyga ee wiilasha dekedda ayaa waxay legdeen dhigoodii Somali Fruit ciyaar xiiso badan oo markasta gacan sareyntu ay lahayd. Kooxda kubadda koleyga ee dekedda 153 iyo 56 ayayna guusha ku qaateen kooxda dekedda. Kulankii kale xiisaha badnaa waxa uu dhexeeyay kooxaha horseed iyo sidoo kale Olympic Fitness Center. Koobii 86-64 waxay guusha ku raacday kooxda kubadda koleyga ciidanka qalabka sida ee horseed. Dhankoodii ciidanka biliska Soomaaliyeed kooxda magacooda ku ciyaaraysa ee Heegan ayaa iyaguna waxay la ciyaareen kooxda jaamacadda Balaasma. Ciyaartaasina 85-56 waxay guusha ku raacday kooxda Heegan. Kulankii ugu dambeeyay ee dhacay Gifty Stars oo horyaalka difaacanaysa waxay 48-94 kaga adkaatay kooxda OFC. Maanta kulan xiiso badan ayaa ka dhici doona garoonkaasi. Kooxaha horseed iyo Somali Fruit ayaana ku ballansan. Dhanka kale, dalalka Morocco, Spain iyo sidoo kale Portugal ayaa si wadajir ah u martigelin doona koobka kubadda cagta adduunka ee 2030 marka la gaaro siday xaqiijisay xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA. Hase yeeshee, xulalka Argentina, Uruguay iyo sidoo kale Paraguay oo iyagu koonfurta Amerika ka dhisan ayaa kulamadoodii koowaad ee koobkaasi kubadda cagta dunida ku ciyaari doona guryahoodii si ay ugu dabaaldegaan 100 sano guridii ka soo wareegatay markii tartanka la bilaabay. Waxaanay noqon doontaa dhanka kale markii ugu horeysay ee dhacdada 4 sanadlaha ah ee ugu weyn kubadda cagta dunida ay 3 dal si wadajira u martigeliyaan. Dhanka kalena, kulamo xiiso badan oo ku tirsan horyaalada naadiyada Yurub iyo sidoo kale koobka labaad ee qaaradaasi laga ciyaaro ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo hadda kulamada labaad natiijooyin la yaab leh laga soo calaamadeeyey marka leego koobka xiisaha badan ee Champions League. Kulamadii dhacay koobka Champions League Group E, Atletico Madrid 3-2 ayay kaga adkaatay kooxda Feyenoord ee dalka Holland. Isla gruubkaasina Celtic Glasgow ayaa gurigooda guul daro 2-1 waxaa gaarsiisay kooxda dalka Talyaaniga ee AS Lazio. Gruubka F, Borussia Dortmund iyo AC Milan oo ka kala dhisan dalalka Jarmalka iyo sidoo kale Talyaaniga ayaa isku mari waayay barbardhac eber iyo eber, halka isla gruubkaasina kooxda Newcastle United 10 raysiisay kooxda Paris ee dalka Faransiiska ka gadal markii ay kaga adkaatay 4-1. Gruubka kale ee Group G, kooxaha Sven Sverda iyo sidoo kale Young Boys ayaa wada ciyaaray, hase yeeshee barbardhac 2-2 ayay ku kala tageen. Isla gruubkaasina Manchester City oo difaacanaysa koobka Champions League 3-1 ayay jirtay kooxda RB Leipzig ee dalka Jarmalka iyadu ka dhisan. Kulamada kale ee xiisaha badan ee markaa dhacay koobkan kubadda cagta ee naadiyada Yurub ee Champions League Group A, Bayern Munich waxay 2-1 kaga adkaatay kooxda FC Copenhagen. Isla gruubkaasina Manchester United ayaa 10 ka qaadatay kooxda Galatasaray ee dalka Turkiga, 3-2 ayaana kooxda dalka England lagu suuldaaray. Gruubka B, Lens iyo Arsenal 2-1 waxaa ku adkaatay kooxda dalka France ee Lens, iyadoo isla gruubkaasina kooxaha PSV Eindhoven iyo Sevilla ay ku kala tageen barbardhac 2-2. Group C, Union Berlin iyo sidoo kale kooxda Braga ayaa wada ciyaaray 3-2, kooxda Braga oo marti ahayd ayaa guusha ay ku raacday, iyadoo kooxaha Real Madrid iyo Napolina isla gruubkani 3-2 ay guusha ku qaadatay kooxda ugu hanashada badan koobka Champions League ee Real Madrid. Caawa, kulamo ku tirsan horyaalada dalalka Yurub qaarkood ayaa la ciyaari doonaa oo min kulan ayaa dhici doonaa. La liigaha dalka Spain, caawa waxaa ballansan Atletico Club iyo sidoo kale kooxda Almeria. Horyaalka sareeda dalka Talyaanigana, kooxaha Empoli iyo Udinese ayaa ciyaari doonaa, iyadoo sidoo kale kooxaha Lecce iyo Sassuolo ay kulmi doonaan isla horyaalkaasi. Bundesligaha dalka Jarmalka, Borussia Mönchengladbach waxay martigelin doontaa kooxda Manis. Ligoonka dalka Faransiiska, Strasbourg iyo sidoo kale Nantes ayaa wada ballansan, halka dalka Britain horyaalka heerka labaad ee Championshipka kulan ka tirsan u dhexmari doono kooxaha Birmingham iyo West Bromwich Albion. Xubinta Sportiga SBS Muqdisho.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.